Abantu bakwaMafuza buyisana izinkomo sikaBaba.
Bantu bakwaMafuza buyisana izinkomo sikaBaba. Makutu hambile washiye izingane.
Lalela bantu baba.
Bantu bakwaMafuza
lalela inkomo
buyisana izinkomo
sikaMalamalo
hambile.
Lalela bantu baba.
Washiye izingane
abasala
bantu bakwaMafuza
lalela inkomo
buyisana izinkomo
sikaMalamalo
hambile.
Lalela bantu baba.
Washiye izingane
abasala
bukula
ujula lupogila
selupogila
masimini
makuti wabali
mamu sele yetu
washiye izingane
simgalela bantu baba
ukula
ujula lupogila
lupogila
masimini
makuti wabali
mamu sele yetu washiye
izingane
simgalela bantu baba
Singalela bantu abami izingane abasala bantu bakwaMafuza
singalela inkomo sami izinkomo
engizinkomo samalobelo hambi
singalela bantu abami izingane abasala bukula lulu
selupogile.